kulanti wanaagsan dhageystayaal haddii aynu ku horeyno waxaa la dheelay kulamo ka tirsan yurubal liig habeenkii xalay ahaa waxaana kooxuhu ay isku arkeen gruubka ee naadiga f c arsenal waxay la dheeshay naadiga vilreal waxaana lagu awoodroonaaday 2-3 gool oo vilreal ay ku awoodroonaatay naadiga mikabi tel aviv ayaa martigelisay naadiga slavia bruge waxaana lagu awoodroonaaday mikabi tel aviv 2-2 gruubka b naadiga partizan bograd ayaa la dheeshay naadiga young boys 2-2 ayayna afka ciidda dartay halka dinamo kiev ay 3-2 guuldaro kala kulantay naadiga skanderbow braga 3-2 ayay kaga adkaatay naadiga havenheim naadiga resgard waxa ay 2-2 guuldaro kala kulantay naadiga istanbul basiksheer ac milan ayaase ku barbaratay gruubka d naadiga astron vien waxaana ay kaga adkaatay 5-2 aek athens iyo rajekana 2-2 ayay isla dhaaf waayeen ha yeeshee naadiga dalka talyaaniga ka socotay atlanta ayaa u martisay naadiga dalka ingiriiska ee everton oo dhowaan tababarahoodii ceyrisay waxaana ay kaga awood roonaatay 5-2 oo naadiga dalka ingiriiska afka ciidda loo daray olympic lyon 4-2 waxay kaga adkaatay naadiga limasol naadiga locomotive moscow 2-2 ayay kaga adkaatay naadiga copenhagen naadiga f c sharif iyo zlinna 2-1 naadiga f c sharif ayaa ku awood roonaatay gruubka g naadiga lugano ayaa 2-1 kaga awood roonaatay naadiga hopewell bersheva halka naadiga victoria blazerna 2-1 dirtay naadiga FCSB bet barisof iyo naadiga zvezda ayaa waxa ay kulankooda ku kala tageen gool la'aan bareja ha yeeshee arsenal oo gruubkan hogaaminaysay ayaa waxa ay guuldaro 2-1 kala kulantay naadiga f c clon isla arsenal ayaa weli gruubkaasi hogaaminaysa guuldaradaasina waxba umaysan dhibin in hoggaanka lagala wareego waxaana ay iska leedahay 10 dhibcood 5 kulan oo ay ciyaartay naadiga clon ayaa 6 dhibcood iska leh sidoo kale gruubkaasi markaan kasoo gudubno gruubka i olympic marse waxay la dheesheen naadiga conyasbor 2-1 ayayna isla dhaaf waayeen naadiga salisburg iyo victoria de gamares ayaa 3-2 ku awoodroonaatay naadiga salisburg atletico bilbao ayaa 3-2 kaga adkaatay naadiga hert barlin halka naadiga zoria ay la dheeshay naadiga kubadda cagta auster sanders waxaana 2-1 ku awoodroonaatay naadiga auster sanders lazio iyo vitis ayaa 2-1 isla dhaaf waaya nice oo waddanka faransiis ka socota ayaa 3-2 waxa ay dirtay kooxda kubadda cagta ee zolwergam halka naadiga rosenberg ay la dheeshay naadiga real sociedad oo 2-1 ay guuldaro kala kulantay oo naadiga real sociedad ayaa badisay naadiga st petersburg ayaa 2-2 kaga awoodroonaatay naadiga capc waxaana sidoo kale gruubkaasi uu ahaa gruub xiise badan dhegeystayaal kulamadaasi oo ka tirsanaa yuruba league oo kulankii shanaamad la dheelay ayaa hal kulan kaga harsan gruubyadan si markaasi kooxaha soo baxaya wareegyada aadaya loo xaqiijiyo iyadoo markaa kadibna kooxaha kaalmaha saddexaad kusoo baxa gruubka champions leaga ay ku biiri doonaan kooxaha hadda soo gudba dhegeystayaal xubintii cayaaraan halkaas aynoo joogto